come and be now my fear. But didn't I?
And beats music.
Yo boy, yo maps. Nizali mapaka chabe ni kafige. Nizali mapaka chabe ni pikige. Ala niza sevezeza. Paka ni kafige vige. Chalo, chiribe mine. Chalo, chiribe mundu. Shima sanga ole mela uti. Niku sevezeza chame. Chalo, chiribe mine. Chalo, chiribe mundu. Shima sanga ole mela uti.
Ninge namo nita manga monga refugee chaja Google namo ninazi believamo before vani believamo. All I need is myself more than you iwe mamo. Chalo chilibe mwine, you can be among the few. Unga kwani se kuvavuta monga spreading ya f. Ni mulungu weni yopa na magolo daso fata kumwamba npase ni game unga manda humo. Vila inspire ghetto kids na my fruit mu basket. Nina yamba kufana kukulisa mu market. Certain friends never help nga udina pressure ni wafake. Kuma zaka songo kafa za suti na kasi. Sini limo vama mwa inkonda dilu na my pride. Niliko na bagai, biko na ase guy. Lyrico samurai, godfather mulitai. Kulibe gelo niza konda to be iko na vamai.
Niza lima paka chabe ni kafige. Niza lima paka chabe ni pikige. Ala niza sevezeza. Paka ni kafige vige. Chalo, chiribe mine. Chalo, chiribe mundu. Shima sanga ule mela u. Chalo, chiribe mine. Chalo, chiribe mundu. Shima sanga ole mela uti. Niku sebeze za chame.
Unga kwani se ponda ponda shae mambama pamira. Dago water wash your face. Kuwina kukuwa mila. Me I'm done taking part. And taking a chair over. Nimbo zanga sunguluka. Ncheni yanjinga pochova. Kasuva kama vala. Ndava Kristu sama tava. Nava kwila kumutu. Nga chita mbala vambo wala. Who has lines like cobwebs in an Egyptian grave. Weta wano asalila by the things I save. Value ya paper. Tipwelo panga mulilo nepa. Chalo chilibe mwine favor ilanga na leba. Nane ni kungo kwela. Monga tempa ya gelo wa mimba. Vadabwa sini kukwa valemo. Chaya makwimba keto ini konka up. Monga mababo underwater. Kwati FIFA onopola competitor. Lina soka back against the wall monga paper ya sweeping rota nga to believe onga kwani se monga ine tie voka.
Nizali mapaka chabe ni kafige. Nizali mapaka chabe ni pikige. Ala niza sevezeza. Paka ni kafige vige. Chalo chiribe.